salama kwa Mwokozi wangu, upendo wake wanitunza, mikono yake inanizingira, yu mlinzi wangu daima. Pendo lake unilinda, pendo lake unilinda, jana usiku yu nami, pendo lake unilinda.
Que hoy